mahadsanid falastiin peter dikelek waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dawladda soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato somaliland waxaana uu ku jawaabay
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any
waxaan ku doodeynaa ayuu intii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland annaga waxaan doonaynaa ayuu inaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo waxa kale oo aan leeyahay ayuu ila haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tagaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo ka mid ah kaalmadaasi caalamiga waxaan u jeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa ayuu yiri in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay ayuu yiri waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado annaga gundhigu waxa uu noo yahay ayuu yiri in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tagayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo haatan waxaa taas loo sameynayaa ayuu yiri qaab aan rasmi ahayn laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arrintaasi waxa kaloo aan weydiiyey Peter Dikelek in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaaray dawladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland
No, at this point in time, it is not, there is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing, whether that is done through...
Waxa u yiri maya, xilligan majiro waxa shiisa oo laga gaare qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna muhimadu waxay tahay. Haddii taas laga gaaro heshiis rasmi ah, iyo haddii ay tahay mid baahida ku xidhanba, waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bani aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. xilligan waxaan ku jirnaa ayuu yiri qorshahan rasmiga ahayn ma hayna wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshaha gaarka ah ee jiray dhinaca kale Peter Dikelek waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dawladda Soomaaliya waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen shan qof oo rayida magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah isla markaana uu amnigu soo hagaagayo waxaan weydiiyey waxay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar haddii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegayay in lagu qaadayo Al-Shabaab
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to a military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa uu yiri istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh. Kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka. sida adeegyada aasaasiga ay ka mid yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga taasi ma aha wax lagu qaban karo ayuu yiri bilo kooban taariikh ahaan in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku bedelo mid shaqeynaya waqti dheer ay qaadata waan fahamsanahay ayuu yiri in qof walba uu sugayo inay degdeg isbedelo u dhacaan laakiin hanaanka ah fidinta awoodda dawladda iyo dhismaha hawlaha dawladda oo si buuxda u shaqeynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ay qaadanaysa waxaan ku kalsoonahay ayuu yiri inaan jidkaasi hayno